Katikiro wa Buganda muna mateka Charles Peter Mayiga yalope domutanda nti abantu ba Buganda beyonge dokubaba ulize elio kulambikiwa okuve Mbuga.
Wange tukulisa omwaka wamu n'abantu bonna b'okuuma mu lubiri ne munsi eno Buganda era tusaba Katonda akwongera obulamu obulungi. Sabasajja Obuganda buno bw'olaba buwulize gy'oli era mu 2025 bakiraze nga baanukula obubaka bw'obaweereza era abavubuka bano bonna abali wano tewali n'omu akkiriza kukwatibwa mukenenya kuba wakibagaana era banja abali wano nemwanyi bazirimye kubanga bamanyi nti nemwanyi terimba. Mukama wange mu 2026 Obuganda tubukubiriza okusigala mu bufu obw'empologoma nga Obuganda bulondoola obubaka bwonna obuva Embuga. Tugenda okusalaga Obuganda omwaka ogujja mu kaweefube w'okusitula omutindo mu byonna abantu bye bakola, abalima, abasuubula, abasitudde embeera z'amaka, abafuddeyo ku byobulamu, nga tulungamya abavubuka, nga tulaba n'embeera abaana abato mwe bali.